culete la malumbo.
Godo va posto scandalo.
Amalumbo, amalumbo, le santo a culete la malumbo, Yesu. Abana bobe na besa Yesu.
Wise man comfort son of Major One.
Ukupela amalumbo, yeah. Dambalu kuta Yesu, shaka shaka, bimi bangamise. Nataka bengele safya manika. Musalu wa menene pesamba. Kankumwe mupianga mansa Yesu. Shibu kukukukukukutasana. Pokele la Yesu. Amalumba kulifwefwe banangobe Yesu. Can somebody celebrate Jesus? Oh! Hallelujah.
My name is Chile.
Wafumiamu malwele, wafumiamu mutusi, Yesu na kupela malumbo, Yesu. Ninebo watolele kuria kuchisela, Yesu. Na kupela malumbo, Yesu. We wanenga tine kwato mwaneno, Yesu. Na kupela malumbo, Yesu.
Then I'm Pushup.com.
Penelope Mwansa.